sema kumuacha siwezi, 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 siwezi. Akanifanyia ushenzi, 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi, mapenzi. Leo kanza kunita bebe,
ananita bebe.
Hivi ananiona mibwege,
ananiona bwege.
Anajilegeza lege, anataka tena mshedege.
Fogo za kongoro, 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 kongoro. Fogo za kongoro, 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 kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
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 Fogo za kongoro, 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 kongoro. Fogo za kongoro, 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 kongoro.
Basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Oh, ndio basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Na ukoko kujitumisha meseni, na ukoko kunitaita baby, na ukoko kujitumisha meseni. Aikoko kunitaita baby.
Oya kanza kunita baby,
ananita baby.
Hivi ananiona mibwege,
ananiona bwege.
Anajilegeza lege, anataka tena mshedege.
Fogo za kongoro, 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 kongoro. Fogo za kongoro, 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 kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
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 Fogo za kongoro, 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 kongoro. Fogo za kongoro, 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 kongoro.
Slicer.